jiditawɓe maccugaagu beltanima oɗo sariya hono ni to kay to nokkuɗo maccugaagu yirwi sanne.
O hakkillo weli min sanne, saabi torraji gaɗɗino sanne saabu mum ɗe leydi men ndi. Min beltike e ka sariya sente nokkuji ɗe yimɓe joɗino ko ɓuuri duuɓi 33 jomum en tete won fiyaɓe mbarminaɓe si bonde fuu kollama fay wonɓe yonkeji mumen keddi hen. Wattu joni o yewɓe ana goni les kasuji les région kay hono Bafoula be saabe ittiɗallaji.
To yoroso mofti kañum e kulikoro yimɓe jetti sanne oɗo kabaru won holitɓe wiide oɗo sariya timminan torlaji maccugaagu.
Wiide hannden yalla o golle ana hani heddade na gonga ka sariya watama si en de jaɓini ɗum du mbiɗa wawi wiide yo ɗum kabaru lobbo noon. Min beltake sanne e nde dabere fa joni eɗe ñagoɓe ittinno dow muɗum ko hakkillo weli kan sanne saabi margal ana hani selde ama neɗɗo hono maɗa kaɗa ɗum maccuɗo ma ɗum ana hani selde. Wattu joni o
fedde gambana haɓotonde maccugaagu holliti wiide oɗo sariya ma faabo heftagol jam hoorejo fedde nde lasin ko nate ɓeydi wiide golnifan baasi ko woni hakkunde yimɓe kono noon mo dalla laamunkoɓe haybude golle oɗo sariya.
Arande eɗum haɗano ka ɓamakano dow sariyaji ka joni ɗum tabiti min beltike dow majjun haalde wona ko tiiɗi golle woni ko tiiɗi eɗum hani tabede tatteji fuu fay le gollirɗe maccuɗa kon hani haɗede.
Andanɓe akkeji ɓiɓɓe adama kollitiwi oɗo sariya ne wawi wonde sababu maccugaagu tawangol majja. Keɗeɗen goto e maɓɓe professeur Mamadou Guisé.
Ƴewtugol ka sariya hannden ko laati fuu dow kabaru politikaku no jomum foti bawɗe fuu na laamu fuu wawiide kañum jeeyi neɗɗo wadde ɗon maccuɗo mum.
Minen kay min paaboto golle sariya o miɗen nodda bandiraɓe amin waɗirde noon noon holliti makanture mawɗo to kayto.
Ko jiɗɗimi ka sariya andine himɓe fuu yettine les région ŋaji ɗi fuu sarkle ŋaji ɗi commune ŋaji ɗi fa yettade les guure pamare yimɓe mali fuu martine kumpa kabaru mum yalla ɗen yalta hakkillaji yimɓe.
Pelle daraniɓe hakkeji ɓiɓɓe adama hokki aadi aybude golle sariya o. Aguibou Boiré hoorejo CNDH anditi wiide kaɗo sariya ne nafa bani adama.
En kana fijirinde ndima ko ɓi adama ko ɓooyi ɗen keɓa torraji muɗum ɗum ko walda e sariya ɗum waɗi bonandaji le leydi meɗen ndi gonɗen hannde garngu noga e go'obo yimɓe mali ana jatto hono malinkoɓe woɓɓe yo hono gana ɓiɓɓe adama en ni wadde ɗum ɓen maccuɓe muɓɓen eɗum jallini jaati nden no wiide yettege faddade o golle.
Hello 324 oɗo sariya holliti kala ko yowi e dow maccugaagu ne jukkire duuɓi sappo e kaso e yoggol millionŋaji sappo.